Mops. Mirror Mix. Mr. Cotin. Hey yo, Mr. Final.
Wakubali ni wachani kulinde. Nina pesa kale iwe.
Akandiye kanyibu kako.
Baka kamba tisuni wamila baby. Mutima ndiye unasanga iwe.
Zenwa.com.
Ni choisi yanga. Baka kebe ni kanga. Mutima ndiye unasanga ine. Ni choisi yanga. Baka kebe ni kanga. Nina pesa kale iwe.
Cosina la voila umpala yikulu panti shumfala nenso nukwita pa wantu tetimba kumbolo nolo basambe kozela wabafeweka la kumutima
niweweka choice ya
you my choice my baby forever nalipati boy wali nchinja amwela kikai wali nzumina shakaleke po kukuta shaine ala fensa la mbombe na fya iwe nalipinga fenga fofe na iwe tibeta fowe siwe na ine ne wakumbali wanji
wakumbali ni wachani kuli.
Zenwap.com.